Buno bubaka bwabo abayambye abantu ne babefulira ekisa kirungi nnyo nnyo n'abatajjukira bakikutamya. Kirungi nnyo naye mama kisudde bangi miteru kuba omuntu wa wano tayambika. Abalina ekisa bangi ne bakivaako ne bakiwummula nga bamaze kufuna na biwundu mu mugongo. Mbalugera ati akabwa keweeyolera ke kakuluma entega naawe ogiroyola naye ffe kye tulizeze manye tisi byangu mukwana abantu bakowa abantu yambanga mama bachuka
ebiwundu bafuna mubinyo
abaline kisabo nabakowa
ebiwundu bafuna mubinyo
bawe bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mubinyo
mukisa kyabwe gemazika kebakaba
ebiwundu bafuna mubinyo
ekigambo kwefuula ekintu kwera ekyokola babantu bakyuka omuntu gw'osanze ng'adooba nopangapanga mukole naye laba bwakyuka nakufuukira engo. Abalemeddwa emirimu bangi ng'eyamulemesa ye yamweretera bangi mufubye nnyo okola ekisa kukomerero ne mufuna mu mbale si byangu. Abantu yambanga mama bakyuka
ebiwundu bafuna mubinyo
abalina ekisa bonna bakowa
ebiwundu bafuna mubinyo
bawe bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mubinyo
kisa kyabwe gemazika kebakaba
ebiwundu bafuna mubinyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafuna mubinyo
ekyokola babantu bakyuka
ebiwundu bafuna mubinyo.
Emikwano lina mingi bangi bakuyita na bosi abalala bakuyita muzeeyi nga bakuwana munnange omunene waffe wuyo bakusutotera obamalira ebizibu byabwe naye ssebo zikupeko toliddayo kubalaba naye mama ng'oweddemu ne batandika okukugeya oyo yagwamu lwakweraka ngasobye byaziwe menta kolerera abaana bo nembwavu olisigala olitata sibangu abantu munnange abantu yambanga mama bakyuka
ebiwundu bafuna mubinyo
abalina ekisa bonna bakowa
ebiwundu bafuna mubinyo
bawe bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mubinyo
mukisa kyabwe mazika kebakaba
ebiwundu bafuna mubinyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafuna mubinyo
ekyokola babantu bakyuka
ebiwundu bafuna mubinyo
abantu yambanga mama bakyuka
ebiwundu bafuna mubinyo
abalina ekisa bonna bakowa
ebiwundu bafuna mubinyo
bawe bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mubinyo
kisa kyabwe gemazika kebakaba
ebiwundu bafuna mubinyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafuna mubinyo
ekyokola babantu bakyuka